Black Market Records.
Spoken. Susie, Susie, why you doing like this now? Susie, Susie, this life is gonna be difficult. Susie, Susie, why you doing like this now? Susie, Susie,
anageuza kila msendo kuwache kwa mataa we. Mimi ni wrong takudimu wache kungaa. Ala, wezi ni ngam, itabidi tumeran. Mejisunda kitaliban, kijifosu utaban. No, geza left right magharibi na kusini. Nikiwa dai pia napata wa msini. Kanaro ni all about the ngiris. Na ukileta head pia unaeza zidi.
It's gonna be difficult. Susie, Susie, why you doing like this now? Susie, Susie, this life is gonna be difficult.
She's just a girl in the city. Hot damn, they say she pretty. Wako katha, anabitha. Lakini sasa wezi ficha siri. One girl too many men. I know the baby dad is one of them. Nani atampenda? Time imeenda.
Susie, Susie, why you doing like this now? Susie, Susie, this life is gonna be difficult. Susie, Susie, why you doing like this now? Susie, Susie, this life is gonna be difficult.
Black Market Records.
Oh my god.
Keza chini. Ebu relax. Msupa take it easy. Mbona una jagas? Mbona una jagas? Ah, sini mepea. Na uja connect. Nina dai kuendelea. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect. Ah.
Niko hunters tunongezea magodi. Kuna kabinti kamebeba nikapole. Ana ninguo anafanya tuzichoke. Nika pum pum nimeshaka zoom zoom. Ana like machali wana roju. Ana dine mseti sichekeshi. Kwanza mtenga kakuki jioni keki. Amenoki vibe le kuna mechi. Vile umebeba ma kwanza zo cheki. Na mshua nifuate skie freshi. Ana maringo graph na yeni painting. Au mamori leo naweka waiting.
Keza chini. Ebu relax. Super take it easy. Mbona una jagas? Mbona una jagas? Ah, sini mepea. Na uja connect. Nina dai kuendelea. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect. Ah. Naruka story sema masai kando. Na stima zikiloba tunawasha makandle. Ni follow home usi follow my handle. You to die before ufike junaishi kwa jango. Huko party na party party na hatu party. Ni mangoto matimba kaki na bila shati. Ndani ya klabu ni mako nyagi. Na kabza keg League of Kings ko represent na furahia. J Alpha on the beat ni meka mkuchachisha. Na hii ni talent buda usithani na batisha. Na na wamada sasa utathani ni miujiza. Na wako tepe suko wanatingisha madhuza. Hapa ni Kubaya. Hapa ni Kungori. Hapa ni mafisi wamejiseti kwa pori. Hapa jachilie ni kikuudhi, I'm sorry. Hapa ni hapa tuki wa hapa usiwori. Cheza chini. Ebu relax. Msupa take it easy. Mbona una jagas? Mbona una jagas? Ah, sini mepea.
Yeah, yeah.
Na uja connect. Nina dai kuendelea. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect.
Yeah.
Ah, hebu connect. Ah. Ah.
The Bluetooth device is ready to pair. Hiki tunaweza kupea kaumbea. Venye uko na test fit, sizi kukompea. Unite player, yone rare. Sanini yake top player. yeah, ready to pair, ebu connect. Juni kikamiu, come correct. Neza jia gas kama tanka ya jet. Woda pe kuliza why uneza zied. Sim sima miu zima mimi swima. Manzi kiki neza mdishi after dinner. Kana kilo hira tili neza pima. Keep it real tuki tri-ri-rima.
Neza chini, ebu relax. Msupa take it easy. Mbona una jagas, mbona una jagas. Ah, sini mepea na huja connect. Nina dai kuendelea. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect. Ah, hebu connect. Ah. Psycho,
Black Market Records.
Nasikia vulai, huku nasikia vulai. Hapa nasikia vulai, sweetie nasikia vulai. Love, 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 love.
Cause you're the one I want.
Love, 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 love.
I wanna take you home.
Love, 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 love.
You are my panado.
Love, 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 love.
Yeah, hey, he love me real. Eh, hey, ajani toka juu ya meal. She always been there time na need. Eh, hey, nimependa hybrid. I've never feel venyafanya ni feel. Since tuke na bill. I'm a real man, nikutunge my queen. Baka pali uko na nisifu my king. Nywele na sling, mkono ina ring. Yalla make you love you when you love it the thing. Wakicheza na we, tupatane kwa ring. Yalla make you love you when you love it the thing. Wakicheza na we, tupatane kwa ring.
Nasikia vulai, huku nasikia vulai. Hapa nasikia vulai, sweetie nasikia vulai. Love, 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 love.
Cause you're the one I want.
Love, 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 love.
I wanna take you home.
Love, 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 love.
You are my panado.
Love, 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 love.
Nasikia vulai, siyezi lai. I wanna take you kisu mpaka nai. Msupu umevai, mina kudai. Jinsu medunga na cheki matai.
Aki kami weekendi, aki walai mimi, sita sleki. Yeah, vile nakapenda daily. Sita choko kumkatia hii keki. Yeah, kipiga picha kasimame hivi kana kwanga karembo. And the way she looks na kuna figure fiti kana kwanga karembo. Yeah, yeah.
Nasikia vulai, huku nasikia vulai. Hapa nasikia vulai, sweetie nasikia vulai. Love, 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 love.
Cause you're the one I want.
Love, 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 love.
I wanna take you home.
Love, 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 love.
You are my panado.
Love, 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 love.
Black Market Records.
Yeah.
Fanana, na, na.
Jack Boss, Montana around my nigga.
Yeah.
Do amurang.
Unafata dem. Haendi wera na analipa rent.
Mambo ya town.
Ako na ka ring light na laptop, website ya ki design.
Mambo ya town.
Aki ni forex.
Mambo ya town.
Mara ni writing.
Mambo ya town.
Huna ata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town.
Aki ni forex.
Mambo ya town.
Mara ni writing.
Mambo ya town.
Huna ata ID.
Mambo ya town. Unajua hii mambo ya town.
Gen Z, yeah. Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi upuzi. Kitu njima wera, tunapiga wash wash. Wash wash, yeah. Ezi mama posh posh. Posh Cayenne, adina my escort, nasi wale mapopo. One bitcoin, hizo ni kama mamili. Na hiyo ni coin, hata sija chaja mbili. Nifike kwa zone, mini kiona mbili mbili. Na 2 plus 2, 6, 4, 2, 2. Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, to pindi uku.
Ati di forex.
Gen Z,
marani writing.
Gen Z, tuna come like this.
Una hata ID.
Gen Z,
unatupigia story tunajua ni vako. We ni matako, hatupendangi ushenzi.
Ushenzi,
tunakuchuja kijenzi. Maneno mingi josare vitenzi. Oh, ika nairo unacheza bubu game. Kula peke yako chini ya majusi to play. Ukitu gays, unajua tutakublame. Hakuna rules. Bili kianguka na mfuko iko down. Stajabi ya Musa, ushuke ya Firam. Style kuruka, anguka na, vuka na, mchezo ya town.
Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi uku.
Atini forex.
Gen Z,
marani writing.
Gen Z, tuna come like this.
Una hata ID.
Gen Z, Gen Z, atupendi uku.
Unapata dem, haendi wera na analipa rent.
Mamba ya town.
Ako na ring light, na laptop, website, ya design.
Mamba ya town.
Atini forex.
Down.
Marani writing.
Mambo ya town.
Huna hata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town.
Atini forex.
Mambo ya town.
Marani writing.
Mambo ya town.
Huna hata ID.
Mambo ya town. Tunajua hii mambo ya town. Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi uku.
Atini forex.
Gen Z,
marani writing.
Gen Z, tuna come like this.
Una hata ID.
Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi uku.
Black Market Records.
Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight. Me and my charge, luku jambazi. We blowin' out tonight. Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight. Yeah. Me and my charge, luku jambazi. We blowin' up tonight. Run, 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 run until we see the sun. Wita na hala, hakuna kulala. Tukitokea ushajua kumewaka. Hands in the air na mashodi wamedata. And if you like, catch a feeling tonight. Wake up in to go sight of the time of my life. We got it, we got it. I wanna fight with somebody. Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight. Me and my charge, luku jambazi. We blowin' out tonight. Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight, yeah. Me and my charge,
yeah, yeah.
Luku jambazi, mm-hmm. We blowin' up, yeah. Tonight.
As you know, kukesha na kupati kwa tukawaida,
yeah, yeah.
Ni mitungi na mistimu mingi za mashisha, mm-hmm. Tushajipata sasa mbona watapata shida. Luku safi wanabaki tuku omu picha. Tuna bob na chutaka tunakipata bro. Tuneshi maisha tulu yota kwenye ndoto. Ata klabu zikifungwa tunamia kwenye mikoko. So wambie watulie watoto dogo.
Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight. Me and my charge, luku jambazi. We blowin' out tonight. Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight, yeah. Me and my charge, luku jambazi. We blowin' up tonight.
Everybody say oh,
oh.
Say my aye aye aye. Si tuko fire aye aye. Kuna ubaya ya. Oh,
oh.
Ay, ay, ay. Situko fire ya. Kuna ubaya ya. Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight. Me and my charge, luku jambazi. We blowin' out tonight. Rum in my cup, turning it up. We ballin' out tonight. Me and my charge, luku jambazi, we blowing up tonight.
Black Market Records,
yeah.
Pops, pops, pops.
low. When you come into my room past 10, I know what you want, baby, don't pretend. Ukitaka sana pia you can spend on no. You know kiss and tell, oh. When you come into my room past 10, I know what you want, baby, don't pretend. Ukitaka sana pia you can spend on no. You say she bad cause she talk nasty. If you like a good girl, come ask me. Never let a bad boy go past me. He say no love, everything nasty. Strangely addicted to myself. But when you touch me, you put me under spell. Act by me waist, oh darling. Me like the way you come fresh, oh darling. No kiss and tell, oh. When you come into my room past 10, I know what you want, baby, don't pretend. Ukitaka sana pia you can spend on her. You know kiss and tell, oh. When you come into my room past 10, I know what you want, baby, don't pretend. Ukitaka sana pia you can spend on her.
No baby, now you look so pretty. When you running around, unakafiti. When you honey girl, tired to kwena meeting. Magizani badaye nkitoka jiji. Hello, hello, simushiki. Usipoteze getha kama ulipi. Nina kilongwa, isitoke tusikie fiti. Lo tumalize badaye, maybe kwa kiti.
Oh, 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 I treat you like Romeo. I love you like Oreo. Good one for me, one for you, one for you.
No kiss and tell, oh. When you come into my room past 10, I know what you want, baby, don't pretend. Ukitaka sana pia you can spend on her. No kiss and tell, oh. When you come into my room past 10, I know what you want, baby, don't pretend. Ukitaka sana pia you can spend on her.
Utakujalia na nitasema I'm sorry kwa mbeleko nitakuimbiaka.
This is so beautiful, I never seen a girl like you before. Nitakupenda mpaka tukifo, wako nishelewa nishapata jiko. Wengi wamesema sipo, kwa penzi la kunishada hata mimi nipo. Nitakuimbia hata wimbo, penzi wangu njoo ucheze kwa maringo.
So let me love you when you wangu. Nitakupenda till I die. Ubavu wangu, mama watoto wangu. Ukiniacha nita cry. So let me love you when you wangu. Nitakupenda till I die. Ubavu wangu, mama watoto wangu. Ukiniacha nita cry.
Now give me some love. Nisha jipanga, moyo umezama kwako we manyanga. Najua watasemanga, pendo langu kwako lisha no wananga. I've never felt a thing like this, from the very first time you gave me a kiss. Mrembo baby unanipachis, penzi nisha funga nikatupa atakis. Kipoche niko ete hanibu, ata nikikesha kwenye bu. Unanipo moyo tunda tutu, tutu. Kipoche niko ete hanibu,
hanibu.
Ata nikikesha kwenye bu,
kwenye bu.
Unanipo moyo tunda tutu, tutu.
Ah, Sabina, moyo wangu ushu.
ushapenda chuki sina. Usije kunipanga mwanzo nitachina. Bado mtoto mama mikitinda mimba. Sabina, moyo wangu ushapenda chuki sina. Usije kunipanga mwanzo nitachina. Bado mtoto mama mikitinda mimba. So let me love you, we ni wangu. Nitakupenda till I die. Ubavu wangu mama watoto wangu. Ukiniacha nita cry. So let me love you, we ni wangu. Nitakupenda till I die. Ubavu wangu mama watoto wangu. Ukiniacha nita cry. Now give me some love.
Market Records.
Wenda wazim. Hey. Na.
Vic.
Hey.
Twende.
Shuri yako na haga ineza analyze D. Anajua ma time chapadi ana paralyze glit. Anajali size suri ya yeah, die speed. Kama kami ni wazim siyo mbagi nicely. Neza kwa diabetic jwenye ako na good old lad. Undishe mavudu mni ada kama guton. Niki ni bamba sana adira basizi puton. Joye ye siyo nana panya hey. Ball ye ni buffon. Adundishe mavudu mni. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton.
I go do you nicely, let me summarize this. Nda kudara dara boobs adi ni paralyze teeth. Shori yako na nice hips na shadai she likes me. Mweza kulamba sura niki summarize kiss. Hey. Kani hot puliza, shh, tuliza. Sina doya food, kani lom puliza. She say baby do me that thing. How you pull it up, back it up, down. Make it okay na jirudisha.
Naisa mwan paka trina kauja toa nguo zidi. Nina mifuko bigi chunguta bebe wa baby. Ukijona mali safi baby unalete wazigi ujifunge. Mashini mebeba sikipiti ujisune.
Neza kwa diabetic jwenye akona gudol. Adundishe mavudum ni adaka maguton. Niki ni bamba sana adira basizi puton. Joye yesi yonana panya bol ye ni buffon. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton.
Cheki, si che, che cheki vila paneza toka bila eni. Lisha kre kichwaki anakumongo inadevaja. Ini meze bila kutapu na kakicha rice uneza pisho. Rinta kulaku na pia neza stick junko single. Every day we out. Pin drop, baby purely fundishwa kushine juna twinkle. Money money come money gone. Sake shori usha go. Naka shikia kwa kona ka chapa raw. Go for me na na dish boy. Nataka si die miata sim join. Juangu chibu wachi undergoing. Kunipasha lecha citizen ipashe. Alumbwa na askari neza lamba ni mshike kia askari. Thick uji no starring you ni gives a daktari. Akitingiza si city na nyu kwanga bond town.
Neza kwa diabetic jwenye akona good old lad. Undishe mavudum ni adaka maguton. Niki ni bamba sana adira basizi puton. Joye yesi yonana panya boli ni buffon. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton. Adundishe mavudum. Maguton niki ni bamba sana adira basizi puton.
Shori thick. Shekiara ushe bad man. Neza kudishi ufikishwa di top class. Bado nisha kreki chizin kona bad manners. Abadin angas vile shit ina imaj. Fully ona pana medi na unankiwa destroy. Shori yako na jegi na unambulwa na rejoice. Aliachagwa pending jo alirada nkona choice. Wote na frenzy so meiva waka boy. Why you annoyed? Mugwe menona manzia kwa shanza ma signal. Very simple, kanetisha tiko. Goro ni inbound, fakonza ma pingpong.
Neza kwa diabetic jwenye akona good old lad. Undishe mavudum ni adaka maguton. Niki ni bamba sana adira basizi puton. Joye yesi yonana panya hey, bol ye ni buffon. Adundishe mavudum.
Maguton nikini bamba sana dira basi ziputon adundisha mavudum. Maguton nikini bamba sana dira basi ziputon adundisha mavudum. Maguton nikini bamba sana dira basi ziputon adundisha mavudum. Maguton nikini bamba sana dira basi ziputon.